sitateseka, amua kumfuata yera bana. Sitateseka, amua kumfuata yeye minisha amua. Sitateseka, amua kumfuata yera bana. Sitateseka, amua kumfuata yeye minisha amua. Nimepitia yale mengi maovu, kaniona ukanileta karibu, kanivisha ukanitoa kuzimu. Penzi lako lanitia wazimu bwana we. Huyu nani kama we, kanilipia madeni zangu mie, nikabaki kuwa huru. Ayayayay, jibu moja, waniuliza swali mbona. Kimtaka fuata sasa nikuelekeze anakopatikana. Jibu moja, waniuliza swali mbona. Kimtaka fuata sasa. Haya, 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 haya. Sitateseka, amua kumfuata yera bana. Haya, haya, haya. Sitateseka, amua kumfuata yeye minisha amua. Sitateseka, amua kumfuata yera bana. Amua kumfuata yeye minisha amua.
Baby, me la pray day and night. I'm down on my knees, give me light. Cause you are so real and you are so good. I lift up your name, you save my life. I praise you, oh Lord, King of Kings. Lead my ways, strengthen me, guide my steps. I don't wanna be the same again. I'm in a race, strength me Lord. I'm not giving up till I find my ways in you, till I find my strength in you.
Sitateseka, amua kumfuata yera bana. Ayayayay, sitateseka, amua kumfuata yeye minisha amua. Sitateseka, amua kumfuata yera bana. Ayayayay, sitateseka, amua kumfuata yeye minisha amua.
Sitateseka, amua kumfuata yera bana.